yande joni witeri min tay sappo e joy studio kalangu galle ñeme habaruji e fulfulde kol jagnal le mo sembe habaruji men daara fil rafinde na ko wonta en der commune mo dan isa region mo maradi no hoja hakkilde himbe sanne nonni tanatu du kondani ndiyan dungu tobi tobon en dan wadi no hanan dungu wodira kano won tobo ngom wadi bonondaji e der wuro gallurne e woroji goddi faane yewtere men pinne studio kalangu en kalando fila ko darto lawol yowol chaadu a yaato en dan mayayi region mo maradi no en dan golleji magol no faddi dum e faddi dum suma namal janganta habaruji fulfulde ibrahim boubacar keita laami leydi maliki do an won ko tabitino laataade ka sendal laami leydi maliko dubi joy garoji dum wonno ko fawar jon keedu do hora ko hono faande suudu mo bon bata keji laamod leydi mali haali mbiyetedo fa hande ni manasa dañu ko o wi dum won ko tabiti dum won ko wada ciagal hono fawar jon du kondani be jeewi talkidi be timmini le talkidi be jeewi du sumaila sisse kany won mo te video kan ondu wonu talki wiide ke yarraki e do ko wada dum enda dum wonno dum du konda fu hono suudu serendu enda wonu yoppi hala majjum wadi hala kaado ka kalden afp kam wonno federal france kor habaruji kam wurtini o do kabaru ibrahim boubacar keita oni fawar jon du kondani o hebayna do hemre chapande jeego e jeddi noni fa hande sumaila sisse heboy kan do hemre chapantati didi yar chapantati e tati do hemre on endan nenen dum du waddi ko fawar jon du kondani kanko on o tabintinama kanko ibrahim boubacar keita latade laamiɗo leydi Mali keso gadenla hara fila ko darto en dani dabaga commune mun jiya kana e le region mo agadez nokkuto ndiyan ono fawar jom goro tengol telo wadi no bonanda balde nyande faabe yaadi e mobel jiangel e motaji loktorore nen himbe jon tawno e mobel gel enda dum waddi ko fawar jom himbe non tewta himbe latimta non le mobel gel sabu mabbe yita mobbe yita kano nani jokkay ni ya warta majjo for richard mohammed latir kamo secrétaire général ono mairie mo dabaga ko haalani bandimin gungu mohammed dan tani do chalalol
handen ni idu he darude himbe be gandiyele en gala miden he darude tawte no wadum leedi ufo hobbe mabbe naabe tawe der kaliji go e bononda ka hewti du no kedi balla gam fa warde handen wala balla ke baka himbe keme tato e woygu e jow min limi be diyan dam bonni nani miden gidi du tawe do ko yawi e kebanama balla
na wonter yarno o wirno ni fa hande ne goto mo yita kan tawano le joyon wonno der mobbe gel enda ni mobbe loktoronde enda ondo du kono be jito wi to mari nenne ne kamini ande ondo wiide wakkati mobbe gel diyan dan hoyto nenna hono awjo mobbe gel endan kanyum e neddo goto jokkudo nyawdo ka embi didon tawon ko wurti nenne loktoroje tokkuno nyawdo on e jokkudo tatabon endan fu beddo fu ono mayi ndiyan dan en fawar jondu konda ni habaruje fulfulden tawadu konda an se ndari to endan departement mo tanut don du konda ndiyan tobi tobo ngon wadi fa wodi wakkati mo kalti on dungu no chubini de ko dungu no chubini du konda ndiyan dan wadi bonandaji no kuje kewde no jiyadu konda ni le commune urbaine mo tanut hormo e guri ko baggi dum nani yewter ko bandimi ta to endan biete da Boubacar Mamoudou Yaro wadanimi
kilometer uji kame didi e chapande tati e jenayi tobi chaka balde sappo e joyi ley leru utu no sarusi kawjiɗo filla deme mo département Tanout on wiri tawi du rawani nder wakkati goto millimeter uji hembre e chapande jeegom e jeegom tobi ƴuwole ndiyam toɓuɗe ɗe gaɗi bonondaji kettine aminum e soho ɗiɗo ɓe bononda o hewti
sanadum ko waɗi kogol gol sami ni woni ndiyan aranan ɗam wardirana sembe ko ɗiɗaɓan ɗam eta taban dan gari sai gol sami
katangaka
e ruwan sami taban gaddan dan ni wadi ko gol gol sami gol walana igol takke cuudi didi takkudirdi e sudugum tawanu fere mo
cendo daki
toba dungo go wadi bonondaji der gure sappo tawado der commune Tanouto gangara e wala lewa yeru no horejo sogeji kawjidi denagu wiri
97 maison
cuudi la sojina e sappo e jeddi chami dabbaji hemre e la sojina e jenai ngoni jitaka gese de made hectaruji tati e feccere diyan dan nyaami imbe ujunare e sappo e tatu arem en buni
13 personnes
der milde ko horebe ardibe commune on no kojan labjo en bawde puddi waddude ballagaaji mun to be bononda o hewti
nonni fa wala jondu konda ni har fila ko darto hono lumo dabaji tonde agadeze heso nyibango endan wi amado enden intere abzin lumo go enda wala no heba dabaji din san himbe galana keeli lumo go endan kana won lumo hingoto chonne do choggo wadano ton kanka en don heewi fa ni hidi fa wejjo dum wadi ko fa wala jondu konda ni min kaldi e fa wala jombe teddo Abubakar Ajual latido merde da bono enda mo gallul agadeze o halni Musa Mamman Bandimin dum saabi de ko be ngi
nous comptons beaucoup
miden gidi lumo to ben fu garte der lumo hesugo da lumo denno gon tawda ko kulle gidaade go dundu wadi ko min yami lumo dabbaaji hesugo nyibe min chomata min tinnoto miden pirta ko e mabbe ko watta be garte der maggo joni ni min jaadan hese seno fa hakkiloji mabbe garta he maggo no wodi wartube der maggo e duudaani non o way ko go firta de Allah jabiidu yaade yesu be fu be garta der maggo
nonne fa war jondu konda hara filla ko darto hono julbe mbastede jiaade leedi men Niger ka endu konda wi ama jacci der nyeme do enda le baldi de do dundu konda waddi ko fa war jondu konda ni enen andi leeru layana mi endu konda julla e wonna war himbe hebdu konda julbe den do won ko goltirto hara judugol e mojjingol kulle mudun em waddi ko fa hande ni bandimi fajir enda ni o kanko Musa Hassan o ye yoyde himbe enda dum saabi ko julbe den gala nanne ko mbietedo Zamnau Zamnau Tayur la tikon directeur general ka wujido filla ko darto hono campagne ka wujido yulbe enan ko halani mo edofika
on a fait une provision de charbon en fonction
yulde de min gaddi de min kisa kina min dadi sako no kur aminde no wawi hojude de sako jilbe ujunaji nayi non e ummoto denne sako jidi min gatti e lumo di cioda amadu sanne ganjango remu hunde fu woni haddaki jondo min do manana loreji amin ko joydi sako jilbe dim loreji arandi balana doso denne ngarki maji no dan ko min keba sako ujunaji didi loreji din ummade ciro serin tondi padda gan hakunde ciro e agadez no wodi gorol mangol wi tengol telewa dom lawol lore mangol gol taji lore ngaro hande kal umma kina ilu sappo e joy utu
15 août way 6 afé
nani wonti fa war jondu konda ni to ete dan isa region mo maradi le commune en kandu himbe don je sadarma sanar fila ko darti dinago e yil e denagu e yilde himbe kanye kulle mudun en don du konna himbe goddo wono yiwa hala to endan le hor hudordi enda no warano wada no faddo labi no nanga himbe no torre himbe sanne dum waddi ko fa war jondu konda darti ke sadarma ji yade e le hore ben enda ko ben jiti e mudum nani ko fa hande ni hono maire mbietedo Hamza Garba maire to enda mo dan isa o halni hono fa war jondu konda bandi mo de mamma edo challalul
la commune de
do der wuro dan isa du wowi nangude goddo gon dum jogo dum wi aseto dum yobi ko jomun yofe hanono be boy ibe gira dum idum wade der leedi Nigeria o yesa non fun kaden ko bi lumo gon kam du nanga joga der pasaki gon gadaaki tondo kero leedi Niger e leedi Nigeria hedde lettugal kawshi neddo odu tawama mayi asewo o har yamde didi e mintaji laso didi e tati jamma mi nodda cibrikaton jiwa mi wi'a wibe gon gari pidi jabe fa goddo nawnama neddo odu du lawol yare de doctorore mayi
donc il a rendu l'âme
namantere ko to hono ujuna sappo en jeego e kem yetto chapan yetto didon kay won ko hebi bakkalore hitan hikkandere kero leedi Niger fu e do himbe ujuna chapan en joy en yetto e kem jeddo chapan en joy dido tewtuben endam dum du konnan way hisede do kebongol enangol heewayno haniri sabu do hembere buray noga e jeetati ko hebi noni kano woni hono yerru fawar joni hono ministere ne hawjibe fille ko darto tewtol bakkalore o enna docteur o enna halmite docteur hono fahande mbeteddo docteur Alhu Basaru o wi hono ko hikkat no buri ko rawne ko rawtane fu kebangal endan non buri dudurde tagal majundu waddi ko faande min jewtidi e faar jondu kono himbe sendikaaji be bi se jeewama rafi kebangol endan ko waddu no heewi sanne sewe ketnon mbietedo Shaibu Dambaci latu ka secretaire general hono sendika janginobe hono jande hakkunde ko halani bandimin Asmana Sina
28.75%
do himbe hemre laso e jetato e ko deki kebi bakum en hikka denne dum wadaki ba wala du fu ko fero dir jande hikka e derawani de gonga murter sukabe be no tawe der ko wadi jangobe du e keba hikka bak amma kanyun tan e jeto fota holla dalila rafike bol sukabe gul tawabe der jangirde der redu leedi bendu ba dewte ko janga galadum janginobe ben he ko e mum en dewte gon galade ko be jama dundu nyande tewteru dum puri sembe mabbe ko jande hikka de du fudda tawdi himbe dormaji kewdi
lani akoni beaucoup de difficultés
nanni hono fawar joni fedde sukabe ummatore wadobe golleji company di koy mun dun en kany e suudu mabbe dun do hawjindi company din don ni be ngadi hawrtere mawndu to en nan tila beri dun du konna ni du gam batte wadde pirtol ko yaade e sukabe ummatore yidube wadak golleji koy mun e company di koy mun dun en dun waddi ko fawar joni du konna bandimi mitada Haruna Sumay o yawdi e Nafisa Yakuba Sumay la latir kany woni horeje suudu dun don du kalde hala mun nanni ko halnimo do koro hawrtere mabbe de
Cette activité vise à attirer la
tawakana e fodude hakkiloji sukabe ummatore tiagal e kintinol mabbe be pilo golle mabbe ngadana ko e mabbe kampaniji fadde ibe tefa golle to gomnanti wadde duubi be ngala be ngalda hunde fu ibe mbawi hebude andal e wadde kulle kewde handen miden tawa leti laberi do gam famtinde sukabe ummatore be region on yaadi Niger den fu no dangal ngal ngadami woni be ngara be ekito miɗen godi nyanyube e golle ɗen e ekkintinoɓe mawɓe wawuɓe hollude ɓe noɓe cingirta campaniji mabɓe mane no jomu wawi latorade jon campani hoore mum
d'être entrepreneur et tout
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
namantiri en kali hala hande yewtere men pindino ndara gado lawol yude chadwa yato enda mayayi region mo maradi golleji lawgol dareke ko darndum dun woni yerno gollobbe kollirbe bi ndiyel dudde gonno tobbe de enda kanyon ko faddi golle den dum wadi ko fawar jondu konna ni bandimi tatode Isufu Shaibu o yew yewdeedu konna ni fa hande horejo golleji enda bi tedo Mustafa Yawale hala nimo koro ko faddi golle de
Le revêtement nous sommes à 21 km.
Mingonana kiloji nogay e go e metereji keme joy do chapande tati e wuro mayayingo. Fadde kaje e gattetede do koltaden gollemu na wade min atana min gadi gotaji to min gatta kodor koji ni heba ndiyam dan wito gollemu hantama kando. Jonka golleji din do hembre chapande je tati on fu antama. Fargadol debango goldo gollemu do hembre chapande nay on fu wadama. Ni awari zan tudu fayade chadwa do baleol tokoto fangaro maradi kano min kepta hantude golle den le wakati ke jado on gantode leru utundu min kokka wodi du ko heddani min dum min bawta hantude dun le leru ndu amma mi den jidi do yade hantode leru november min kanta golleji ne alla e juwale ndiyam tobude hikka de min kebi faddundeji sanni kado on ji gattol kaaje ko debango gol no wade so ndiyam tobi gollataake jangore mu nangata ceno heccidi sai to accha faande nange wadi nonni de leru utindu witake miden mile ko golle den no jaban sanne farlabi gallure mayayi dindu onji ko miden dermu golleji mojino labi e gadol debango gol chaadwa e mayayi funo fotu gammi ngadi golleji kandudi dim fu njonkai wadde debango gol tammindomi dun du wadobe debango mindomi faabe jotto mayayi ni ko labi gallure den do fudde gankaje den gattama gadol debango gol ni hoddanimi
on attend que le vitimage
e do dum ko habaru me fulfultili hande seyni elen jonkam do hutna jamna to habaruji fulfulde seitandu joni sa Allah jabi gungu muhammad dantani wadana habaruji ha sankore bandabe madube mballagam ko nando habaruji fulfulde nena e min sumana amadu wiyoto assalamu alaikum mbalanta jamwal
studio kalangu
der gallu nyemey
Do Radio Alternative.
Lamba chapande jenay e jenay topere enay FM.
Do Radio Amfani.
Lamba hembere FM.
Maina Sorua.
Do Radio Mangari.
Lamba chapande jenay e jenay topere go FM.
Birni Ngaore.
Do Radio Marhaba.
Lamba chapande jenay e jenay topere go FM.
Dolbel.
Do Radio Gorwal FM.
Lamba chapande jenay e joyi topere go FM.
Sai.
Do Voix de la Tapoa.
Lamba chapande jenay FM.
Mayayi.
Do Radio Anuri.
Lamba chapande jenay FM.
Tamaske.
Do Muriar Karkara.
Lamba chapande jenay jetati FM.
Buza.
Do Radio Takarkara.
Lamba chapande jenay FM.
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu